Songgap Music Club.
Alisha sema hasidi, hasidi hana sababu. Akaniona na faidi, kamwa kunipa tabu. Mwenzenu inadhiri, bado inanihesabu. Ila nikwe, nikweli mama, bado minana. Ai, mama sirudi achana nao, usiwape nafasi mama. Si unajua wabaya hao, hawataki siri kushona.
Picha picha, picha picha, picha picha, picha picha, picha picha.
Waseme na kusaliti mara familia yangu haikutaki. Mashallah, moyoni umetamalaki. Yani baby baby shetani umempa siti. Hey hey, si unaniona nalia, basi njoo unifute machozi. Peke yangu taniwa hisindano, maumivu siawezi ona mapenzi haya. Basima usiniseme kwa ubaya, masirudi achana nao, usiwape nafasi mama. Si unajua wabaya hao, hawataki siri kushona.
Picha, 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 yeah, picha, 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 picha.
Wagwan ting sabi a dem de long say the wise. No matter what a ting, menopause, chiji gida kimi kepos.